DutchMsafi.com.
Young Mama, number one, Shakira.
What a da, what a da, what a da.
Light up, baby.
Yeah, what a killer. Cute with your car.
What a da,
it is a love.
What a da,
a chop out of Nora.
What a da,
walk is your. What's up, love?
What the da?
She was your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
It's your part of
now. What the da?
Walk is your. Yeah. Ukona my foreign. Songa na time. My corals are chony to like your maturin. When you pedi wa wapi.
Wapi.
Uli baro ni student. Omorotos yuvuta makaya kwa kilo na mali ni porin. What do you say? Hizi ni kundu umejeza kwa rizibu kwa za ni chome ni skill. Kanifaya na shika kibaki. Kanimbaya ni kome jitia. Hizi panda duchezi na guapa. Mankibizi tafanyo zimiwe. Teketeke bufunga kimoja kinono tustizi yo zijombie. Yeah. What do you love?
What the da?
Kiweja kwa.
What the da?
It is allowed.
What the da?
Acha paranoia.
What the da?
Walk is your. What's up, love?
What the da?
Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
Let your bottom know.
What the da?
Walk is your.
Yeah.
Yeah.
Hey. Linkwa kwa hang set you lawyer. Mario loud limfanya kwa dormant. Pila libonya. Vileo mali sika tomboy. Child of drama, when do solo na than me song, hey. Figure yours as a check, watch your boom, watch your coupon, hey. Tough ass, figure your circle and the Madonna spot. Nilikuwa wow, arufu ya nyaru ndo imingia kwa oza, hey. Sijai my drama, vile ni mdenya likuwa ngata bonus, hey. Sijai zo zao, kuni.
What's up, love? What's up, get with your car.
What the da?
It is a love.
What the da?
A chop out of Nora.
What the da?
Walk is your. What's up, love?
What the da?
Get with your car.
What the da?
It is a love.
What the da?
A chop out of Nora.
What the da?
Walk is your.
Upitisha chain. Kiswafiki nafikia buru wain. Mushimbili na nikani menyanya. Meditation do kitu na gain. Sativa kejani nimekipanda. Ukipitia lazima ni kuset. Nimetulia na movie ni wakanda. Sezi kidim na nikona set. Bado niko the kienyeji way. Mboga kwangu ni the purple weed. White widows, tanka, shaman, indica. Nimejipina di fore. Tazishike si lazima nilewe. Nduku inabeba ni natowa njeve. Mipenda washa nikiwa na yeye. Juni kinyonga lazima nipewe.
What you love? Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
A chop out of Nora.
What the da?
Walk is your. What's up, love?
What the da?
Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
A chop out of Nora.
What the da?
Walk is your.
Yeah. Check me, kifato. Tiga kinono kitampo. Pedi ni skillful hands on. Riz ni minti patko. Tire ni topi na bounce low. Rome na baki kwa astro. Utamuni sikia kwa kahasho. Kinengo na sikia mplutano. Wewe hata ni chapu ni shiku ni shando. Nyaru si voti tricky. Umbito ni sticky. Kinane unapatio kitu lambistic. Kona penga na washa ma big stick. Yuzi chena na pakisha lipstick. After session na kwanga ni tizi. Wakisha kitu ni kite mizizi. Wewe.
With your car,
what the da?
It is allowed.
What the da?
A chop out of Nora.
What the da?
Walk is your. What's up, you love?
What the da?
Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
A chop out of Nora.
What the da?
Walk is your.
Yeah.